sou zonke mina ngihlala phansi komthetho. Usho zombili mina. Bambeni nathi bafana basathi. Bambeni nathi bafana basathi. Ngikhulume kahle ma. Uthini ukhabaza lapha emabhesini? Wena mangilari ngiyakubona mfana wami udlala macashela nami emva kwendlu nabantwana.